LatinSoccer.com.
Voilà, voilà.
Para tela, para putela. Wageni karibuni para kuna mengi ya kujionea kukaya. Na wenyeji tuilinde para kuna mengi ya kujivunia kukaya. Utalii wa ndani na sasi vilimo tapanda, ama shimo la Mungu ne wala tuzidililinda. Magofu ya kale ikindani ukifika tapenda, kama ngoma za sili takupeleka kanda himba. Kama hujafika Mtwara, karibu Mtwara, wambie Mtwara sasa kuje ijwe masasine wala. Tandaimba Mtwara na nyumbu Mtwara sasa kuje. Bandari yenye kina kirefu Tanzania mzima, kwetu futa korosho ndo mpango mzima.
Visit Mtwara, karibu jione. Visit Mtwara, karibu jione.
Wasofika Mtwara mwambie.
Tamani wala usiende mbali, Mtwara tembelea. Aye, squeeze usiende Dubai, dolfini wako Msimbati. Visit Mtwara ujione. Tena tunafyakula tele, tunafyakula joone. Tunafucheza singenge,
tunafucheza singenge.
Usiende Miami, fukwe nzuri Mnazi Bay. Subiji nchi jirani, tamtamba swala uje hey. Bandari yenye kina kirefu Tanzania mzima, kwetu futa korosho ndo mpango mzima.
Visiti
Mtwara tembelea kwetu hey.
Karibu jione.
Kukaya kukaya Mtwara kukaya hey.
Visiti Mtwara
singenge sinimba singenge.
Karibu jione.
Njo tembele.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.